Nasikia sijui aje na vile pombe nimeambiwa niwache. Nasikia sijui aje tukutane baadaye nikuwashe. Nasikia sijui aje nasikia tu niwashe. Chupa moja flani, chupa mbili, chupa tatu kachumbari nyama mingi, chupa nne tukizidi ita taxi basi itabidi. Nasikia sijui aje nasikia tu niwashe. Washa. Nani Friday, a day after siku ya bunda. Nani suite, nani mshoku na kadunda. Vijana wadogo na pesa ya mabuda. Jeshi ya ololo kicheza watakumunda. Wakipita na sisi tuko macho tuko watch watch. Washadai sisi ni watu wa wash wash. Na waranswa majiseti pale mosh mosh. DJ umeweza rudisha basi mos mos. Yoda sasa we ulete. Plata ina paja kwani kuku kiwete. Kachumbari on the side si ukule mami. Tafadhali kula kabla ukulwe nani. Nasikia sijui aje na vile pombe nimeambiwa niwache. Nasikia sijui aje tukutane baadaye nikuwashe. Nasikia sijui aje nasikia tu niwashe. Chupa moja flani, chupa mbili, chupa tatu kachumbari nyama mingi, chupa nne tukizidi ita taxi basi itabidi. Nasikia sijui aje nasikia tu niwashe.
Twende Matishin gang in the building. So kisha tucheki so anajuaka is a sindi. Mresh cheki tungishi zo tinting. Na vile ziko waba waba jo is a sinting. Muchinjaga mresh kani painting. Lazma kwe na asna na blast over 18. Niko club na maji wako jing jing. Kreti mekanya kwa chini ya meza sinia. Wale waka gilbis ziwa shika wana fly. Ziu shika gazgi shuka kwanzo kisha seti kingu. Waziki shika munipeleke home my guy. Na sina peng munipeleke home na ndai. Nikona karo lakini bado shiro na mdai. King king ya ya sini kubaya wala.
Nasikia sijui aje na vile pombe nimeambiwa niwache. Nasikia sijui aje tukutane baadaye nikuwashe. Nasikia sijui aje nasikia tu niwashe. Chupa moja flani, chupa mbili, chupa tatu kachumbari nyama mingi, chupa nne tukizidi ita taxi basi itabidi. Nasikia sijui aje nasikia tu niwashe. Nasikia sijui aje
kata simu niko site after shughuli nda kuchapia.
Nasikia sijui aje
nasikia fiti June committee na kwamboka pia nasikia napenda miti.
Nasikia sijui aje
kukatoka ni risky uski nilishapewaga endorsement na whisky.
Nasikia sijui aje
DMC ali blow na njoro starboy uski alichezewaga TV whisky.
Kaka Empire is the lifestyle.